izikhonike zesibili isahluko 35 verse 1. UJosiya wamenzela uJehova iPhasika eJerusalema. Bahlaba iPhasika ngolweshumi nane lwenyanga yokuqala. Verse 2. Wamisa abapriesti ezikhundleni zabo wabaqinisa emsebenzini wendlu kaJehova. Verse 3. Washo kumaLevi afundisa wonke uIsrayeli ayedwele kuJehova wathi, bekani umphongo longcwele endlini ayakhayo uSolomoni indodana kaDavide, inkosi yakwa-Israyeli. Akusayukuba khona mthwalo emahlombe enu, khonzani manje uJehova uNkulunkulu wenu nabantu bakhe u-Israyeli. Verse 4. Zilungiseni ngezindlu zawoyihlo ngezigaba zenu njengokubhala kukaDavide, inkosi yakwa-Israyeli, nanjengokubhala kukaSolomoni indodana yakhe. Verse 5. Nime endaweni engcwele njengamaqembu ezindlu zawoyise babafowenu abantu besizwe, yileyo nalelo libe nesigaba sendlu kayise yamaLevi. Verse 6. Lihlabeni iPhasika nizingcwelise, nilungisele abafowenu ukuba benze njengezwi kaJehova ngesandla sikaMose. Verse 7. UJosiya wabanika abantu besizwe bonke ababekhona emhlambini amawundlu namazinyane ezimbuzi onke abengaweminikelo ePhasika umumo oyizinkulungwane ezingamashumi amathathu nezinkunzi ezizinkulungwane ezintathu, lokhu kwakungokwempahla yenkosi. Verse 8. Izikhulu zakhe zabanika abantu nabapriesti namalevi iminikelo yesihle, oHilikiya noZakhariya noJehiyeli abaphathi bendlu kaNkulunkulu babanika abapriesti amawundlu ayizinkulungwane ezimbili namakhulu ayisithupha nezinkabi ezingamakhulu amathathu kube ngokweminikelo yePhasika. Verse 9. OKhonaniya noShemaya noNethaneli abafowabo noHashabiya noJehiyeli noJozabathi izinduna zamaLevi bawanika amaLevi amawundlu ayizinkulungwane ezisihlanu lezinkabe ngamakhulu ayisihlanu kube ngokweminikelo yePhasika. Verse 10. Yayisilungiswa-ke inkonzo, abapriesti bema ezindaweni zabo namalevi ngezigaba zawo njengesiyalezo senkosi. Verse 11. Balihlaba iPhasika, abapriesti bafafaza ngezandla zabo amalevi alihlinza. Verse 12. Ayisusa iminikelo yokushiswa ukuba ayabele njengamaqembu ezindlu zawoyise babantu besizwe ukuze banikele ngayo kuJehova njengokulotshiweyo encwadini kaMose, enze njalo nakuzo izinkabi. Verse 13. Alosa iPhasika ngomlilo njengokomthetho neminikelo engcwele ayosa emakhanzini nasozocweni nasemabhodweni ashesha kuletha kubantu besizwe. Verse 14. Ngasemumva azilungisela wona nabapriesti ngokuba abapriesti amadodana ka-Aroni babe sekunikeleni iminikelo namanoni kwaze kwaba sebusuku, ngalokho amalevi azilungisela wona nabapriesti amadodana ka-Aroni. Verse 15. Abahlabeleli amadodana ka-Asafa babe sendaweni yabo njengokwesiyalezo sikaDavide, no-Asafa noHemani noJeduthuni umboni wenkosi abalindisayo babengasesangweni, kwakungadingeki ukuba basuke emsebenzini wabo ngokuba abafowabo amalevi babalungisela. Verse 16. Yayisilungiswa-ke inkonzo kaJehova ngalusuku lunye ukwenza iPhasika nokunikela ngeminikelo yokushiswa e-athayi kaJehova njengesiyalezo senkosi uJosiya. Verse 17. Abantwana ba-Israyeli ababekhona balenza iPhasika ngaleso sikhathi nomkhosi wesinkwa esingenamvubelo izinsuku ezisikhombisa. Verse 18. Alenziwanga iPhasika enjengalelo kwa-Israyeli kusuka emihleni kaSamuel umprofethi, nawonke amakhosi a-Israyeli awenzanga iPhasika enjengaleli alenziwa nguJosiya nabapriesti namaLevi, nawonke uJuda no-Israyeli owayekhona kanye nabakhileyo eJerusalema. Verse 19. Ngonyaka weshumi neshagalombili wokubusa kaJosiya leli Phasika lenziwa. Verse 20.
Emva kwakho konke lokho uJosiya eselungisile ithempeli uNekho inkosi yaseGibhithe wayenyuka ukulwa neKharikemishi ngase-Eufrate uJosiya waphuma ukumhlangabeza. Verse 21. Kepha wathuma isithunywa wathi, "Ngilamsebenzi muni nawe inkosi yakwaJuda na? Angiphambene nawe namuhla kepha ngiphambene nendlu engilwa nayo. UNkulunkulu ungitshelile ukuba ngisheshe. Mgweme uNkulunkulu onami ukuba angakuchithi."
Verse 22. Kepha uJosiya akaphendukanga kuye kodwa wasigugula ukuba alwe naye. Akalalelanga amazwi kaNekho emlonyeni kaNkulunkulu wenza ukulwa esigodini saseMegido. Verse 23. Abacibishelayo bacibishela inkosi. Inkosi yathi ezincekwini zayo, "Ngikhipheni ngokuba ngikhutshaziwe kakhulu." Verse 24. Izinceku zayo zayikhipha enqoleni, zayikhwelisa enqoleni yesibili eyayinayo, zayiyisa eJerusalema yafa, yembela emathuneni awoyise, wonke uJuda neJerusalema bamlilela uJosiya. Verse 25. Naye uJeremiya wamlilela uJosiya. Bonke abahlabeleli besilisa besifazane bakhuluma ngoJosiya ekulileni kwabo kuze kube namuhla. Bakwenza kwaba isimiso wayizayeli bheka kulotshiwe ezililweni. Verse 26. Ezinye izindaba zikaJosiya nezenzo zakhe ezinhle njengokulotshiweyo emthethweni kaJehova. Verse 27. Nezindaba zakhe zokuqala nezokugcina bheka zilotshiwe encwadini yamakhosi akwa-Israyeli nakwaJuda.